Laboraro re itse jalo gore e laboraro mongwe le mongwe ga e se mokgwa ke molao re kopana fa le Dr. Tumiliu mo sekutlaneng sa rona sa tsa
boitekanelo. You always give me that line. Oh,
hi, so. Hello, Dr.
How are you?
Hey, Dr.
Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr.
Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr.
Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey,
Dr. Hey,
Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey,
Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey,
Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. Hey, Dr. How are you guys?
No, Rsiane, no, man. Rsiane.
Le bareti as well. Ke hope gore le bona ba tsogile sentle
gompieno. Yes, yes.
Yeah, doc, go go tsimolo go mfela re bana kgwedie go go ntse man.
Ooh, and go bona like interesting.
Go go tsike thata doc go go ntse. Me hela go tsimolo go re ka lebella jalo malaria mo ile gore ra itse gore hey ke sengwe ke mongwe a malwetse a ile goreng ke tlhoba boroko segolo jang ha re re lebile ko baneng tota go tsimolo go re bua ka malaria doc re bua ka eng ke bolotsi bo bontsi jang
malaria ke parasite e leng gore it has two life cycles e reha mo the mosquito particularly the anopheles mosquito and then it reha gape in the human being so there's four types variations is falciparum and then ovale and all those things according to whichever one, the four different types. Mm-hmm. But the serious one, get Plasmodium, falciparum Plasmodium. So, yeah. Skatsanara. So basically, this is the one in Lohore causes most disease in the human person. So, highly in the mosquito, usually, let's start small ago, especially when we're here to the summer season, so, how much malaria? That's where now it's actively replicating and all of those things. So yeah, that little mosquito ite hopa madi a mutona leng malaria, that malaria, that disease as well. And then that disease goes into its gut, replicate and then it been in the salivary glands. So go yona ha cause that much disease, yona ha na botata yalo. So next time ha mosquito etla gape kopana le motho gape kere e fira ka madi, especially tsa basadi. Etla fira madi, so etla e go loma gape meo especially o pregnant a ita loma ha go loma. Mosquito ha it's like in Tahapa says Lintemohon. So the salivary gland is a winter that malaria elimohon. A bit an amumutumus and the disease. So malaria that entire thing be to the liver. Heightena in the liver, I can like do it quietly. Vella, heighten it for your nea reproduce. I cook it, I cook it. I wonder how symptomatic, how bones are going to quiet thing. And then high celery idea, no, so when let the dinzi, a bit dispeller out into the blood system. Heighten into the blood system, a bit at your red blood cells. It turn into your red blood cells, a bit cooked. Obviously red blood cell ha go ya no nya senya ga bi thubega ha ithubega o bona le those symptoms tso tsa teng o tsa go nna le the fever o nna le the chills o sa ikutlole monate and kana kwa teng because your red blood cells is only they are thubega you becoming anemic a kira no red blood cell population ha go ya go tlase o nna anemic kana go wena ke thara e diregetse ga bana go fedile ka ntino it happens ka the cycles so go nna le cycle ya ntla go nna le that ntho red blood cells and then ka fa ga bi dintsi ditla di and they're still active in the liver. So it happens, it continues and motho a teng ana alwala tla bona maybe ana for alwala nyana and then after 72 hours ka re motho a teng o shapo nyana and then di tla gape di symptoms so yalo. So that's why it's important gore how to go from a place whether it's some of our provinces most South Africa bo Mpumalanga and stuff like that something na le malaria. So how to go from a place in gore itse gore e na le malaria. It's important for once we simula bona those symptoms gore they can either be mild or they can be terrible. You must go to the hospital gore ba go check gore ana o na le yone malaria. So No, you know, it's an interesting condition in we take it for granted re bolela gore ga o ka bola montsana o tla nna sharp and it, unfortunately batho ba ile gore ba very vulnerable ba ile gore bone ba ka lwala busirase ke ba ile gore ke bana ke ba ile gore ke bagolo people who are immune compromised and me o imileng o khona gore lena ka re tsamisana ka madi o khona gore lena a ipitisitse to her unborn baby. That's why we always advise gore how ideally mama ska ya go you know so ideally me a rather dilo go gae ga go iwa go Kruger National Park because she has to take that medication and you know it's not nice. So that's and then afterwards ge khona gore ga go ntse go ya enna more complicated be to some certain areas like for instance ya go ya go the brain. So ha tsena go the braining and then because other neurological symptoms. So it's actually more severe than we believe.
Ya no har lebella the treatment process ke itsana ko e kae go ka fola a ke ka o bewa jalo mo medication eng kana gona le ba eleng gore treatment has to be different kana it's the same treatment for all age groups le batho ba eleng gore ya itse gore ya ka ntse bua gore gona le batho ba eleng gore you are compromised health wise jalo le jalo. So ke ka treatment ya tswana for batho ba botlhe kana gona le mono gore tsa majalo e farologana teng.
Well, the first part of your treatment would be before you get the condition, meaning ha le gore wa itse gore wa ko plekeng le gore there's a possibility gore gona le malaria, we give you prophylaxis. So you have to take your prophylaxis depending on the type of antibiotic or brandy. Gona le eo nwang once a week, gona le eo nwang every day, hela yalo eo tshontsong one before you go to that place. This doesn't mean gore you're not going to get the condition at all. You can still get it. And then how buwako and then you do have the symptoms, we treat you get the antibiotics. Ideally you have to be treated in the hospital because kona letse o dunang tse le gore okay o ka no bona sharp o sna potata. But dina le complications and one of the complications go disa shukira motho go tlase. So you have to be monitored. You have to be khotse bi gore ga o ne le those particular complications. So ideally you want to admit motho a teng go spetlele a kreka the drip and then after the drip or at least for monitor the sugar then I can discharge you. It doesn't take long for to the condition thing and unfortunately it's been a while elo gore ga re bone di cases in our area because gantsi be le gore ditswa go godimonyana go bompwe malanga certain areas that KZN and stuff like that. But yeah, it doesn't highly mobile gone. It's you have to admit the child, you have to give the medication ka drip, you can't give it orally.
Ke nong doki bile ntse bua ka nthla ya bana ntse re itse thata gore bolotsi ne ke sa itse le gore a botshwara le bagolo ne ke ipulela fela gore botshwara ba ba kotlase ga dingwaga a go ya le ka gongwe kana ka re di season a gona le nako e le goreng highly season e re tseng kgotsa le selemo yana ke yone nako e le goreng rate ya malaria e tle go nna ko godimo.
Definitely as long as it's le the hot season, it's le the wet season, ra itse re bona mentsane mo go ntse metsing yana teng mo go lana these little puddles nyana re go na le pools of water ke mo teng mo tla ithela mentsane tletsetletseng yana mo teng. So usually in the warm season that's when it happens. And how bua ka bana children under 5 years, honestly we advise gore o ska le ngwana go gona leng malaria because that medication la you know haika motshwara bone they complicate far quickly and worse than fatiguing adults. So la ka mo father prophylaxis, so ideally we don't recommend giving the child the prophylaxis because it's an antibiotic lone e le gore na le complications. So rather a ngwana e game le gore a turn 5 years and then o tla decide gore o tla mo isa to that place or not. And then gape ha re bua ka like gona le batho ba bang ba ba leng certain type of hemoglobin ba le gore bone but they protected because home hemoglobin ya bone ga ya bo ga ya ka hemoglobin ya rona ke batho ba na leng what they call sickle cell anemia usually ke batho ba grele ga go bo West Africa go a go dimo. So hemoglobin normally a round ya bone e ka re kireng half moon shape and because of that they're protected from getting malaria. So bone ga e batshware like about chwar khai diri
khaba yeah
because the red blood cells are not built the same as ours.
Nere bua jalo ka malaria because mosadek beke eno e ke beke no gore bo itse jalo thoko go ka tsibusa batho ka ga bolwetse jono jo ba malaria maybe le kere re se kere a tshoga re itse gore setse di le gone di mosquito skare ga re bona ba re hey malaria ke yo re itse jalo gore gona le mafelo ya ka doctor setsa ka ile a leng gore yes malaria o gone ko me doctor gongwe fela go kanela baretsi lenane la dilotsene gore tlo go tsama jalo re bua ka tsone mo kgweding eno e ra itse jalo gore kgwedi eno e ke betseng jalo thoko go kana disability rights awareness month gareng ga tse dingwe re tlo go keteka letsatsi la bana mo go yone kgwedi eno
specialty
you know diabetes le one ke mangwe maletsa le gore a covered mo this month of November jalo ke baretsi le bone ke itse gore batle ba bankanye dipotso for Dr. Leo. Those are some of the things tseleng gore re tshanola jalo ke go ka di lebella. World Radiography Day Leon is also coming up, so there's a lot tseleng gore tlo go tsamantse jalo ntse re bua ka tsone. Ke a itse ya bana shame re tlhoka a whole show le Dr. Leo ka tsatsi le
ebile ke sa go tsene ga nong wena doko ebile ga o kaela tlhoko ko malapeng a bantsi dipotso tse dintsi tse tlabeng re di kry-a wena motso ke dipotso tse e le goreng di tlabeng di bile thata ko baneng jalo gareng ga tse dingwe go na le baimana ba e le gore le bone ba tlabe ba na le dipotso tse batla ke dilo tse e le goreng re tlabe re di lebeletse jalo mo kgweding e re ka tswang e le gore re mo gone wena
doko.
E tamo o go di gata rentse jalo mo breakfast
a no ke a bona ka tsa kipa ba ka tsa kipa
go simula ela ka auso ka ko reception ne auso ka reception o bo heta mo kantorong ya CEO mo le o bo taka ko a
o se ke re pressure ke a shopping ke a shopping ke se nena ka ha ile ka ne sentle ke go batla e ka reng e flereng yana le bona watch this page
e go tla nna hectic go tla nna hectic. Yeah, wa bona ke re khangentse ke bua re he doctor o ntumile gore maabane mosquito ka o tlapelo a ka nna botlhoko ya no re ba wa
e bile pele re go lotsa ma doc o fitlhele gona le di product tse tla beng direkisiwa mo mabenkeleng a farologaneng fa go ntse go te e ya thusa gore o itshase mo matsogong gongwe jalo kgotsa o itshase mo mmeleng ka ntlheng ya gore mosquito ga o fitlhela product eo ga
o kitla go loma
nete ba so se bo mokae.
Actually they are bereka, a lot of them they effective because if they ka samaya na rata go dila ko ntle go mogoteng everything they are effective but also go reka keresenyana di products dina leng something called citronella o tuba keresa teng e kopa mentsane.
Okay,
and then yo I try to look for that plant hela we jetse hela mo jarteng e ya ho kotsanyana and then World Health Organization in a le program in tang these nets to kona go di ba around your bed mo ile gore ya no go sira se ka dilo tsa malaria mo ile gore they're soaked in a product e ile gore ya dikoba it works the same way as the e we tsasang on the skin and then of course go advise you gore o no apara di long sleeve clothes tse lo ha ile tsama in places ene gore gona le malaria and things like that just to also cover up a little bit so that you are protected.
Bile motho a ka botsa ka bana ba bannye wena doctor gore mo ngwaneng o munyane o ka rutlwetsa mo mama gore ba direng to protect them against the mosquito ka gore hey tlhola go le sono nyana skepsele sa modimo. Exactly.
The same thing ya gore you know keep the child away from black and ale malaria ideally o tswale like just bo bone bo di nete tse o tswala the gateking the window the house the window gore ngwana a ne in a room is nine that ha ke sure ka go tshasa those products on a child on a baby skin though there are some gona le tseleng di wipe tseno gore gona go di tshasa tseleng gore apparently they're very safe for little baby skin so you can try those but other than that just try to avoid places that have malaria. Obviously mo area ya rona we can't and ya rona ha rena malaria so it's not so much of a big deal but go di black how is ro go travel go di black tseleng gore it teng go do take those necessary precautions mo ape se ngwana o cover up gore a ska nna letlalogele ska nna that exposed.
No doc re a leboga tsedintsi re tla di bona gape mo bekeng e tlang go gontsi gore tlo go bua ebile re ka re ka simola ka yone ya bana ebile mo bekeng
children's rights yo speciality tsa me
doc tell you re lebogile
le nna le
tlholeng
sentle thank you no re tla tlhola sentle tlholo pakasela le wena o tlholo pakasela
o dumedise le di patients o tla
o ke a leboga
ba re Mr. Nicky are hello re bua jalo le kerapetse po ka go kantoronya tse di khangwe tata re bolela jalo gore le fatshe la rona lone le tsoletse jalo go ka fetoga ka mokgwa le tsela entseng jang.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries, catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo Saloago.